Akakalaza chuma inendiri nacho, chibanja chopeba so inendiri nacho. Akakala ana inuyo muna daliza, zoso waza tupi no tate mnandi basa. Nikungova kuko mandizo panda pake, nda sanduka chitili necho panda pake. Nikukoso zale loku siya za mawa, kulimba na zota lo siya za muyaya. Kukalila majimo ineyo, nikufona nisinde ineyo. Kukalila majimo ineyo, nikufona nisinde ineyo. Pilicho wezi, I need it now, I need it now. Pilicho wezi, I need it now. Kufuna mundi endele mwabadela, kutindizi kala moyo sangalala. So vala zakale inenda zivula, ndi kufuna kuvala zoela. Zika kala zakale inenda zisia, ndi kufuna kukala oela. Ukalila majimo ineyo, ndi kufuna nisinte ineyo. Ukalila majimo ineyo, ndi kufuna nisinte ineyo. Pilicho wezi, I need it now, I need it now. Pilicho wezi, I need it now.
Your way.